maamulka magaalada Baydhabo ayaa afurin u sameeyay 1,000 qof oo danyar ah oo ku nool kaamamka ku yaala duuleedka magaalada Baydhabo, waxayna 4 oo isugu jiray raashin iyo 15 neef oo ari ah bixiyay dowladda hoose ee degmada. Goobta afurinta loogu sameeyay dadka danyarta ahayd ee 5 xaafadood ah ayaa waxaa goobjooga gudoomiyaha degmada Baydhabo, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada, gudoomiyaha ururka haweenka iyo mas-uuliyiin kale. Ugareena mid ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa ka mahadceliyay
gudoomiyahan, maamadan, walaalan, wiilkan afkiya la furuhay bal oo macnaha digeeg owlaadin dhar unan haysana male una baahan isku ku noolna naankii oo nee walnii tar lahay ilaahay indishay walniin ka tar lahay owlaadanoon dharniin sii fadi ay maami hindiya gudoomiya haweenka Baydhabo ayaalkii dharniin sii fadi unagii wal una haysana male ilaahay anka mahadiyaan anka shukriyaan isiin saati aan qaadan sabab iyo jar iyo sanad allah siin kasi ilaahay biin baahida isiin toogan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiasiis usuun fariin aan diraan usuun waleenii tar qoranii taraanti garaabe walnii tar qortonayni taro
gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Baydhabo ayaa ka warbixiyay deeqdan ay u sameeyeen dadka danta yara.
Magaalada ka mahadnaqaanahay ee taa jaarati oo samafal badan ku wada magaalada Baydhabo haada may buu xarumo oo may buu oo walalka bardow iyo may buu simay buu simto dowame si oo may buu dowame oo walalka bardow iyo may buu haasta aadim afurinta dadkan saakintay oo bilo barkeys Ramadaanka iyo may buu ka jiraan marka insha Allah bilo may taabay madlamaad oo may buu dowladu hoos afuriyaasu dadkan saakintay oo magaalada ku nool oo kun ku qof may buu ha deereen insha Allah may rajaynahay in siyaab badan insha Allah oo garab suruub doono kuna matraana madaxweynaha dowlad koonfur galbeed Muule Mad Aziz Hassan Maxamed Afgar oo matraana ya insha Allah may ka qayb qaadan in la taageero dadka saakinta siyaab badan may volunteer insha Allah may ilaahay ku tuuganahay in ilaahay noo saar awarta iyo olaad iyo may buu dhibaatooyinka far badan oo suuliga hanan aan ziyadi in insha Allah ugu noo saar may ilaahay ku tuugana isla may ilaahay ku tuugana may buu ilaahay may buu ku saara lan qasay buu ilaahay ka filan ilaahay may buu noo iska faal qaaday in ilaahay la aamina oo raad may buu diibo ilaahay may buu la tuugo tuugo iyo rabto may buu la badii ya insha Allah si kirdi daareman.
Magaalada Baydhabo ayaa waxa ku nool dad badan oo danyar ah kuwaasi oo aan awoodin in ay iska bixiyaan afurka.